tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bari noga didi lewru avril hitane uina didi noga joyi sappo jeddi amde jabbini maslima chapan e nay e joyi der maison de la presse bamoko lutino no do kabaruji di umar way gal konko no dirte de gagni kanto wonto uggi jam kabo hollitaame de kanye immi yoga e deede bamako de misal nokku no dirte da hamdallah wattu jone be gondi e barminde honoma be kawrton fu yama labbe mabbe kanye fa yotto kubu kubu je ko nande mudube wonde jogade jamma fo be imo le deedo nokku le kolliti di cogu siman dum abbile ngalure bamako de kanye fa yotto yo yoga e rezo ngaji le leedi meedi ndi kolati sabab mudu kolamo haje yoga kamiyoji mawdi dorbede le leedi ndi nokku no dirte da bankasi imma daraja no wonde wadde le ngalurde fa beewno be kan labbinirde no duwe tayre fu do tunel be juppete do cadela no wonde matere di wonno sembe kabaruji di min jogini on do kikidaande di bismillah modon e helade wattu jono ngattuno no hore modon hakkile sanne le ngalure bomoko de bamde sappo e jene fa yottu no ga lewru avril hitane uina didi no ga e joyi holli tawede suka wombe nokku no dirte da hamdallah le commune nayobo do bomoko do kanye immiabe jogi ton labbe mabbe kanye kanye fa yotto yo kubu kubu je ko nande mudun mo be cele hawrudo fudu yama be barmi nan be nati yoga e butikaji du yimbel wobbe antondu ni tarbe kawtirte e mudu en sobe kar sobe golla do ko boni no holli tira wiide wattu jono lamu wi ko ndjala no wonde wade do hen won natube e juude du hono wori mamadou samassi
pero sukabe be yogabe nodirta microbe sabi sifa bonodaji mabdi nanandi e sukabe microbe Côte d'Ivoire be Idrissa Sako Chekumar Gindo kebitelaji fewde be do sukabe torrobe sanne jamare commune nayberende
labbi be kipperi kon be barmini hore am be barmini juude am yimbel be kawrile bolidi fu gotil mudum be ngatta dum moblaji jeego mon ko be bonni le garage en haut be kele vitre mobile takale am goto be kipike yimbe hewbe be banti telefoni ngaji mu endu be buri chokolbe temede tati kamar mabbe ka ana juude commissariat police
ardibe commune o wala fi no yidi tidalaka e wi chaka alseni kamara horejo mairi commune noberde o do alhali o wala fi keso bamako do kanon o kitajural wiide dabreji piyama yalla de naguna hebe le commune noberde
se majorite no fu suka bebe du mu en fuddata sappo didi yaade noga didi labi kay ko nande mudum be jindoto habo hakkune grengaji dum fuddiri denen kan en nati hakkune mabbe so ana wada do bonandaji ebe kippo yimbe dube banta mutungaji mu en kan ko be jogi fu ko wondi wadde le commune nayoba do ko walda feyi e ko wondi wadde le leedi Côte d'Ivoire tu yimbelle nangabe hembe ka fu ana juude sariya
mistem wide de ya fuska be na take le hipnoji nguikaji e ko nande mudun bamako do dono jamarnde na darda lam ko be jukkude no haniri kala bilibe ko bar mudu yalla be latano heddibe be misal
wattu jono yimbe le wombe le ngalure bamako ne kanye fa yotto ked leydi fu kollitiri ko suka be gondi e imade ko dum hulbini sanne lamo kanye hani wadde imadraji dia yalla hon dido torraji kani sakirede ko yawi le majjundube bi imadraji ngad eddo hen beedo yimbe le nati juude fudu nabe yeso sariya kedde yimbe le wombe no kunu dirte sigas fanjetta gawo kanye segu ko be tifido hen do faccitango ali sisi
isa bamako
do bamako do yella o do ciddalan hebina jogolal kina sukabe hokke ku golla sarabe do tinno e birugol mabbe leedi amen de na hani fiide dabre nanga be do sukabe fu so dum heddirike nom idum jaba yaade faale region haja amen di leedi amen di tampundi so wiyama le ngallure bamako de hono be do sukabe denen kan en du an wardi do golleji ka wona ko janni mi ji hono mudum le leedi Côte d'Ivoire so dum tabiti ka gombe bamako do be ben do nyim minta ka sikka wala hen mi ngana andini be segudo edo wembini men sanni miden kuli fati dum iwa bamako dum tawamen do e hakkile am min ka kana kobe sarabe kay homofu an hani wedo ndide juude mu em yella o do golle ka e bikeba daranade
ah cette pratique
dido kabaruji fana hebe do page amen facebook kanye compte x sidio tamani le leedi meedi ndi hollitan wiyede cogu siman nan wondi e ngabbude be mbi hi ton irum wondi e ngabbude ko bamata temede jitti fa yotto ujunere kalis cefa yimbe le jagotobe mbi ko lati sabab mudu ko lamo wondi waddi imma daraji wattu juno sar wondi hadude e moblaji mo innatude le leedi meedi ndi bi wondi latal sabab hon tidu go cogu dido siman ngaji ngare kede ko min e mamor sama seku min pewni on do hen
to kay tunno ton goto hakune unyaji sappo e joyi e temede jeegom e unyaji sappo e joyi e temede jeddi tawene gabbamako yo unyaaji nogay e temede jitti e wi njeyobe be laddam dukure woni kayado hala njeyobe sima to kayton o memi hala sababuji ka do tidalla sima
kam yo jidi kebi tidallaaji leedi senegal di ciagal mudum dudda tidi woni ko modja datol kay kanye jema izin mali gondo kay o du ciakuido sima ngaydi ngatete jaati woni ko wala ton wattu joni o dum lati so cogguji di eedi boydugol cogguji di fuddi ciagal julde de
moktor dabu won tota do tedugal syndicat souffer en leedi mali sinacor e wima ko ka do tidalla cioggu yama yo kuteji bilidi e hadugol yawara kebe ngaydi lamkobe mali hulti gabar mun en nana yedde sariya
cioggu goto wala le hen de jagoto e pami wiide siman fuddi buitaade fu kanyen be data cioggujji di joen kamiyoji mawdi ko be darda be dewa sariyaaji ko wiya ko tan yalla be ngada jahule garol
kanon ido telaji hultari di wana fi simangaji mu inadi le malidi
wattu joni njara nokkuno dirtede kaybe kollitidi nyaloma kuminido kabaru honon diyam dum yabbinama to le no gadi lewru avril ndu kenyen sisil mo be cubi o honobe kan sakirade kasaraji kammo le nokko wakande boto wadanonde du yimbe UNICEF kay fanya fayotto fedde no dirta semos kanye be golde ko nande mudu fan gonno len fayotto hono huminbe kabar pelle de no dirta societe civile le leedi meden di se uri kay en jara nokku no dirta da bankaji sukabe haybe wombe tombe be gonde watton imadraji hollita wiyede aswere fu be jaltan be jaabe mbutay ngalure de wattu jono be tinel de gonde yuperdo do won tunel de do gonde yuperdo be gonde matude le hen tiadele mawde sanne sabidi wiyam so do yuppa yama de ladde to do nata hen le geseji jamande kanya konande mudo yimbe le huminbe kabar hawaluji kanya fa yotto joyna gese wombe tombe fu an bemba sanne wattu jono be bi hono kabar tunel de han huncinede hore ko yaawi fa kebe famtare kedden ali sise sita sidibe
Saifa buir idom Saifa pel kanye bureti hedera dom Odo yakawere anamate lebuli bankas asawere fu Yimbel ngombe lingalure ne kanyo emuni ngato bi imadiraji yella analabi na nukumu eno Umar Gindo ye goto emabe
Wala amene yo wale tan jingi nane hayepen lamor amene do Fana wala amene yo labi ntunda gendini fitule nukute fu itude tuni lefose di enanda lemudu
So odo hakile kana hani ko yette tundi ko hewe mudum fu wana ko waitoto Le geset ene bin jupo itadum Due hune ko sugli sanne kanko amadou ali gindo demo gotol nukko o
nyamay ka nyama bongo e bari be tippi nyamardan bangé gessadan nga hendu on ko luyni so waddi manade fule gessadan gan ñu bondi e awdiji amen sa so man ana hele gessa watti fu sa watti awdi ñu watta daba so nyamdu ndu ana hetan titan laaji
torobe bagan fanama
horojo kumoni do laabal li nukko o kanyundu tom tawa usman pujugu
siki
ko tewtrambe hayebe de be tinno be antanu ko goto to be tippoto di nyamarde di manaji wonde mudun so ni be anti be waasumle di jaati be watta hajile hono to be tippoto dun sab dun wa natar sabe hewde jamar tin ala watta fuso hendu luyni
be degradation
wutare tundi wakati fu yo hunde ko renta hawalo idum waydu sakade nyawuji kewdi nga kinata wa tafam ka wam dabreji ardinadi bangal darana tundi mutete indi don ko adama dele to go hebane studio 80 ude bankas
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre meden noddeten zoom sirde en garan memde hono yimbelbe korsina ngalure bamako de be do yimbela tanso be jottikile nokkodo sumam be sanne be keppan be jalta e ngalure de sita sidibe
en fu en jogi hono o neddo goto li galle meden yekuta gorko no dirado karim kanyo misali lobbo jati kango taw neddo galle amen jabdo jodaade li ladde on jodi le gennodir tan zantigila kay e bamako kilo ya chefandi joyi du datol segu on wadato golleji ko o muuyi fu ga o yida jodal li genni mawni watti fu so mini warde bamako o fuddo ton swadde sugu laaji o milo hono no waawta warde le genni bamako o wura don li watti sedan tan li ciollani kay e wulare nange fartade oyko moblaaji e mortangaaji nanan mudun nyalana wotere o wari bamako do golungi boyde fe jamman goto o wali o harbi taw tewti lawo do fiti li on jamman goto du kanko ga yimbe galle makko e de metnudor jaati sa watti fu o wi'an walla le genni bamu ana wuli sanne buubi ana tattiji fu boodi ana heewi minke min lamdo goto jaati hono wawdo wurde leni gennini jamar ko yatto amen wonbe le genni bamu ko kan ciagam bamu ko fu antun tan ana hasingina homo fu tinno yofo fe nyalana wotere wada dawol yalla heba faamu mawdo do adunya
don garten haddude kikidande do kabaruji min joti on sanedade heju jamin din biyan o do numero o moni so noddi do sijo taman do kala do bay halde ko jiddo fu so don kaja woyta do numero o moni o ngadan chapande jidde jagom chapande jenay jitti chapande joyi jagom chapande joyi jagom do sijo taman do solando jabindo noddi fu hono husugulaji modo di kuncente hore ono be keba itnade journal gal be numero amen mum no dir service kuno foni o mon do 37321 kawaji sinata do facebook no gay kalise credit dum woni telefone modo so kebo hitna dido kabaruji fanje fe no konandir ono do esel yotre meden de ana wurti wassalam yotre meden de waran yo wadde do doyru micciteden wiide bingil adama do yiddi do jan du kayna do wayaade ciagal mudum fu ka holitindi wiide so bami fa do yuru ndu juuti sanne docteur en kolliti wiide da hani yottaade yotaada dum sabi de dum wana mere so doyru sela juutude bingil adama fa kebe famtare ngare kede o do magazine ko yowi do cellal ko min e mamadou samase ko min pewni on do hen
doyru fi tagado fuf sato sawi chatale chatude wonko andani kabar mudun yuba odo jokole nyawdo gondo to l'hopital ponge ala buri hitane hande o musawi odo nyaw mo o hebi to kitatun
awe sangale mo
ala buri hitane mi do janno chagal ko dum tampini kam ko den jami nokku no dirte de kita dogotere en wobbe ton be bi warado bamako do neddo fu do jowo an hani haybudi dum sanni
an eglise li mayere
doyru na mate to bibe leedi mali hewbe ka yoga be kay sawran kambe koy mabbe doyru mabbe dalla yimbe re cefibe to kay gaw e yurusu
kan jela tu
min sumi dojja min sawrata horam wakati jimi baman ledde balebe midi yewobbe a tawon so cella fu jahan bami rayni tan ledde de kanyen cewrata ko he mudun so ne dal dojja nena han yaata docteur jaw ko ne mudun
parce que wode kan no ko makko
yimbe le hobe na fanga chuudi docteur sesref sabi doiru e wi docteur yeya sedu horejo sudu docteur gaw sifaji o do nyaw o na burondiri
la tu sen symptome
do jugul ala way tawede dingil adama fu wakati jana way tade yo dum nyaw wakati yi dona way tade yo dum wana nyaw ko buri hewde do jugongol fu yo buuce jomun nangata so do jugol yabbiki balde sap fa yottiki balde sapo e joyi arwa wiide yo dum nyaw non jomana han yaade yewta yaade non dum wordi ko buri hewde yimbe la nyawbe jottotobe le nokko fu atan do job andi hen dum dum yewata hitane
selon les periodes de l'année
kuteji doiru do tergal na kewi na nawi dum kambar dum no nyawbe be na nabe to no couplemologie yala dum yewte no han padde sawrude dum docteur salif kone yo docteur lolirdo pneumologue to ponge se fike do sababuji doiru
tous les patients qui nous
viennent le nyawbe so jottole nokko le thème dro fa tan chapal jatton fa yotto chapal jani yombe an dojja ko buri hode fu yo buuce jomu dum nangata wakati ji yo druma chatto ko kanyum welti to solato nyaw fu fota so dum nangi sukabe na yimbe be dum muden goddi wakati jati estomac way latar sababu mudum na yimbe jugi be chukku kanya ko nande mudum so joman yar gresi don way latar sababu mudum fa dum lato cancer ko nangata buuce dum fanaway waddudo doiru
entraîner une toux
e wi kanko pneumologue o sorugul doiru yata fe ciagal huncangul hore sababuji mudum denno mo dadra nyawbe ngotta fe sawrude ko mun en sabi dum yata fe ciagal kuteji kedana faande docteur salif kuni
le traitement
sawrude doiru dum fu an habbi no nyaw joomu o warata so tama dum boyi fa dum nangi buuce mudum min kaata hokkude poddele tan so dum lati cancer dum lato nyaw chawrtedo so dum latiki nyaw do ranier ko noddete tuberculose dum sawrete le wattu juddo yimbe entretan so suko mudan do jabaman siro tan kokka suko dum wana ko yida ko min kokkata jamanda hakkilaji lobbitan jomu yah dogo trofa fama ko lati sababu do yirundu
de la tour
so bangal sukabe be docteur sidi mohammed touré mo l'hopital kay micintini hono sakade nyaw o wulti yo haybe no haniri sukabe buru fuf hechube be fewde churki e cholla dabareji haddoji sawgul nyaw doiru